Aliumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Aliumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama. Utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama. Na nidonda sugu, kalitibiki ukisha zama. Una mwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze vishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze vishaua. Nikizipata nitunge, 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 nitunge.